tutaishi milele mimi na wengi tutenganishe kifo. Oh, oh, Maria, oh, 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 unanipa machungu, mawazo mengi yatanipata, yote wafahamu tulivyozoeana. Mimi nitabaki peke yangu, hapo ndipo wazo litazidi sikazi kujinyonga. Kipeke yangu hapo ndipo wazo litazidi sikazi kujinyonga.